na nende umuwezi jina kukwa mtani achanza juzi nende nende Starboy ndoa mabisho usitake bigi na nende umuwezi jina kukwa mtani achanza juzi
sinaga mapepe ukinona nimeka nime chill niache sinaga makuzi ukinona let's let the stories of my juzi Took a long time, took a long time, then the needs to shine. Kino my hood, si kwa manane toka chaka kwa miguu na skabu imulize doto magari. Yeah, wajichanganya, jichanganya, sawa ulete diri tu, pene diri tu, shike mari.
Dende, Starboy, bisho ama bisho. Usitake vigi na nende umuwezi jina kubwa mtani achanza juzi Nende no nende Starboy nisho wa mabisho Usitake vigi na nende umuwezi jina kubwa mtani achanza juzi
Tuko toka enzi kabla ya waziri haja jiwe
Aleba nini sister pia sike kwa mozevi
Dende superstar kitambo
Wambie jezi
Nabo switch kama root boy wambie hito kubwa Saa mbili mbili puli mbili mbili mingao Minaruka nao kabla taya mitandao Kabla flane jenye kambi Anko tia jajua zambi Wajichanganya jichanganya sawa ulete diri tu Pene diri tu shike mari
Dende Starboy bisho ama bisho Usitake vigi na nende umuwezi jina kubwa mtani Achanza juzi nende no nende Starboy bisho ama bisho Usitake vigi na nende umuwezi jina kubwa mtani Achanza juzi